ukhula kahle futhi unemele nini akusho ukuthi indombi imele ithando wena ukuthi uphila kahle futhi unemele nini akusho ukuthi indombi imele ithando wena ukuthi uphila kahle futhi unemele nini akusho ukuthi indombi imele ithando wena Mawushele ntombi niwe indoda uthuphise Ubo wathupha makhaya Mawushele ntombi niwe indoda uthuphise Amanye amantombazana walutheka inyama afuna uthuphise Amanye amantombazana walutheka inyama afuna uthuphise Uthando, uthando, angeke ulithenge ngemali. Uthando, uthando, angeke ulithenge ngemali. Yofika umfana omncane ongenalutho, afika ethatha intombi usalunjalo. Yofika umfana omncane ongenamali, afika ethatha intombi usalunjalo. Ukuthi uphila kahle futhi unemali nini akusho ukuthi intombi imele ithande wena
uthando uthando liyasibethela